Elias Morgan, a chani muntu andu ashita chani zona. Eh boy, na chafu atrolling emfingo ke amachiki. Celebrity wo kwala bashan, kwala bashan, kwala bashan.
The baddest on the beat.
Dope vibe. Joking.
Eke makanya chama
sendra. Elias Morgan.
Tema kwa yuga.
Exclusive from Zambia.
Ave mana ya machiki. Walk, walk ya machiki, walk ya machiki. Walk, hey yo duende afe, walk ya machiki. Walk, walk ya machiki, walk ya machiki. Celebrity walk, walk ya machiki. Walk ya machiki, walk ya machiki. Walk ya machiki, walk ya machiki. Hey yo duende afe, walk ya machiki. Walk ya machiki, walk ya machiki.
Gamuri valwele buwa podeni. Bela tolo mama ni gandef malon se boga de. Wallet na ifimba mumba funa bebebe. Na woku ya machiki, awe ke machinchi. Ni fifile tuenda fie maniga just to wait.
I remember the days in a di poor man.
Poor man. Takwa di poenko kwa we tuwa lady a mani.
Kwa lady a mani.
Yari pite nshite yon file fio kushaina. Lesa adi pala kane no kutaima. Gadi ashi diangu boni nebo kada pashi. Msapato ye kachikanga ni nyanta panshi. Life as if musungu bati ndi mufishi. Chile kulanga boy ni woku ya machiki. Tia popeka, I think ni nekateka. Ghetto plasma ya dala konse ni nenteka.
Ni nenteka.
Backup ni all over fullu ne mipambe. Tabadele la costa tuanga la kabwambe.
Woku ya machiki. Woku, woku ya machiki, woku ya machiki. Woku, eyo tuende afe woku ya machiki. Woku, woku ya machiki, woku ya machiki. Celebrity woku. Woku ya machiki, woku ya machiki. Woku ya machiki, woku ya machiki. Walk ya my chick, you twend if you walk ya my chick. Walk ya my chick, walk ya my chick, walk ya my chick. It's a level to walk.
Pole pole two steps, squatty punch, party miunga. Kahop kama line, pa kumona kwa tibunga. To wear highs, pa kukumona pa kwa tibunga. You wear nice, depe po kukumona nda funga. The ghetto microscope, bosa meso ya ba parine. Te ine yo, bari abe po abalolesha parine. Oh queen, eh indisha. Oh queen, eh indisha. Blast ne sound mufilimba. Underground king bola pani mufilimba. Bounce yeka yeka ndefu mamu nyuzi pepa. Crown yeka yeka full efepa kuma baby. Atishi nyanta punch eh. I'ma sell a ball for yen. Atishi pa ma chance for beat eh. Apala fio for yen. Hop yeka yeka little antenna. Bala kata footy kwa tilutanda.
Walk ya machiki. Walk ya machiki. Walk ya machiki. Walk. Hey yo twende fe. Walk ya machiki. Walk, walk ya machiki. Walk ya machiki. Celebrity walk. Walk ya machiki. 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 Celebrity walk.
Bounce yeka yeka munele kulondolela. Nshiba pela juice bene febe kamba pela. Celebrity walk ayikona nevilumba. Nangu ntande ni wochi ya bakalemba. Bambu ena fa patadi don't think I can get it. So for this what enough for me ne mundike. If you need to tap it, I'll be ne mundike. Start a fiani olo shinke ne cheki. Ngabambona baba shiri ringa chibulu. Nzidi eshimi ama fragisela no mungulu. Itu wadi telele monse na mumindi. Ne yo yo wadi woku kwa tipwadi if you sentele. Naba nazi pompo ele nge tolo shuk sensela. Mkodi na kade zi yesu nobe mune sensela. Nika oku kama chikata no vekende kwina. Fiti fiti kuko chako neta.
Walk ya machiki. Walk, walk ya machiki. Walk ya machiki. Walk, eyo tuende afe. Walk ya machiki. Walk, walk ya machiki. Walk ya machiki. Celebrity walk. Walk ya machiki. 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 Eyo tuende afe. Walk ya machiki. Walk ya machiki. Walk ya machiki. Walk ya machiki. Celebrity walk.
Walk ya.
Dope vibe.
Yamakala gun.
Chip party area.
Aye. Walk ya magic.
Foot.
Holo celebrity walk.
Kylie.
Chili Wiz.
Super government.
Uncle D.
Junction niggas.
Brother Mwida.
Big money washi uga.
Nami mona, nami mona.
Ben Peter. Same last year. Hila Anto G. Simono Manas.
Exclusive from ZambianClick.com.
Celebrity walk.
Ah, ah.